fana bomlayezo. Uzokhula thula mntanam, uzuhlonipha umhlaba. Njengoba ngekho tata usayophandasana. Uzokhula thula mntanam, uzuhlonipha umhlaba. Njengoba ngekho tata usayophandasana. Uba usemgodini ankomba phansi le mayini. Umebuye emgodini uzowenzela noma yini. Uba usemgodini ankomba phansi le mayini. Umebuye emgodini uzowenzela noma yini.
Lately I've been going through a lot, like I'm looking for a parking spot at the mall. Inny mini mini, it's a teeny weeny tiny spot. Yini ganti nini ngithin zamukbaka ngimenze. Gotta slow my roll on my own again. It's a magic trick, hocus pocus, losing focus, still going broke as I've ever been. Opposite of Midas, everything I flash ignited, bursting into flames as it burns to ashes. I've learned my lesson. No, I ain't learned a lesson, but I know ukuthi kulomhlaba hlaba yo. Isikinga zami sibheke mina ngo. Umama wakho ngenkathi usuna 4. Wathi kimi angisiye ubaba wakho.
Uba usemgodini bamkhomba phansi le mayini. Umebuye emgodini uzokwenzela noma yini. Bazokulutha bekhohlise, bathi mina ngawesengikhohliwe. Bakwenza ukuthi wena uba umzonde. Opposite nabo babe umthande. Ngokwenza njalo ngithanga iwusole. Mina nawe nje njusukanisiwe. Akuyona inhloso yami ukuba kude. Indaba bengibukeka ngeyekile. Kwaphoqa ukuthi mina ngihambe ngikushiye. Njengendoda nami kumele ngiherezile. For my DNA helenzile. Ngiyoze ngiphenduleke nami one day. Ngikulande kipi sisiphume sambe. Uzokhula thula mntanam, uzuhlonipha umhlaba. Njengoba ngekho tata usayophandasana. Uzokhula thula mntanam, uzuhlonipha umhlaba. Njengoba ngekho tata usayophandasana. Uba usemgodini bamkhomba phansi le mayini. Umebuye emgodini uzowenzela noma yini. Uba usemgodini bamkhomba phansi le mayini. Umebuye emgodini uzowenzela noma yini.
Thula sana la. Ngamwe lwanude lohambo lethu nude. Uyithande umhlaba uhloniphe. Umthande umamakho, umxoxele amaphuphakho. Ucelwa mina utatakho, mhlungwane ulwele ikusasa lakho. Noma ngisashisile abantu abami, as long nina nizophila ingane zami.
I'll be back my child. Wena ngiyacela ubeke umoya nje phansi. If kukhona okudingayo ukucele kumdala. Nami njengobaba ngizobe ngikhona empilweni yakho. Ngikubhekile mntanami ukuthi angikho eduze kwakho akusha ngifuni. Sazobuya sojabula sazongibona nje soon. Ngiyazi bangibeka amabala abanye bathi angikufuni. Kuyafana noma ungabachazela they never understood. Ngoba into enhle abayifuni and then nami abafuni. Ukungibona ngikuzamela ukuze ukhule unespoon. You're my last hope. Ngiyakucela uhloniphe umhlaba, uhloniphe ugogo, uphinde uhloniphe nomama. Uhlale wazi ngiyakuthanda. Okwamanje ngisaphanda ngizobuya ekupheleni kwalo nyaka. Ngifuna siphumuze imfino nathi sike silale ngenkukhu. Ngibonga uNkulunkulu ngokungipha wena munu. Uyisiphiwo sami esikhulu. Ubaba ubhalele incwadi, ngizobuya sithanda ungasabi.
Uzokhula thula mntanami, uzuhloniphe umhlaba. Njengoba ngekho tata usayophandasana. Uzokhula thula mntanami, uzuhloniphe umhlaba. Njengoba ngekho tata
usaye upanda sana uba usemkotini bangomba phansi le mayini umebuye emkotini uzo